More music at onthepiano360.com.
Onke la mantombazana yaludinga uthando. Muthando okuthandayo umbambisise please. Ungamhlukumezi. Mina ngifuna umshado kuphela kuwe, my love. Ujontsha inhliziyo yami, abe-checka bakubheka ngophephela. Sweetie bag, istofu ekamerweni, ikhekho uyangifakela. Holding hands ebhishi esihlabathini ebusuku ngo-December. Nguphuthando 24/7, ngikuvalele ekhebheni. Why? Ngakubeka isandla ngoba ungenza happy girl. Ngifuna ususa ukukhala ekhanda lakho njengo-happy girl.
Onke la mantombazana yaludinga uthando.
Tell you, Tata Lily too. It's a cool male about food. Yaza Baninga Baboni, that woman have it the hardest. But Peggy's and Jim Sweeney, but Zenza, my makeup artist. Yaz Mangan Tabanga, I just picked your flowers. Wish you could come together and scream out the world as ours. If the Nis tell him soon, I see Lutonga Pandegwe. Tina Sizaka move, over my dreams, if we made. Yaz a clip, I get tendencies. Now we get tired again. Asazi kusasa lisiphatheleni kumele ngikutshela ngiphinde futhi ngiyakuthanda sisi. Nawe ngiyakuthanda girl, mangena wena kuvele kuxwebezele njengestyling jela.
Onke la mantombazana yaludinga uthando. Uthando okuthandayo sise please ungamhlukume.
Abafazi, umama uncane u-aunt. Hope that explains the love that I have for you ntokazi. Vele ke nje ngi-out nothando mangisashele. And vele ngizokubeka isandla mangikuthandazela. I got dreams for you, ngizokutshela kahle ekuseni. Right now I pray to God that he take away all your pain. Cause you see the difference. Help me appreciate every woman, every Susan who's bongilu mtabi sing. Cause I stand as a man and I am what I am. Through your pain, through your tears, through your struggles, I got you. Ngithembe ngikubekele into enhle nganeno. No shame, no fear, I'm here to tell you I love you.